kama wao naona after all that we did to make our late brother president of the Republic of Kenya, wakiona yule alimnyima Raila hiyo nafasi, their party leader, if indeed they believe in the vision of Raila Odinga, then the first point of call should be united opposition.
Leo nataka niulize wana ODM, between huyu Kalonzo na Kasongo, who had shared values na Raila Odinga?
Kalonzo.
Yes.
Inakuwaje sasa hawa waseme eti wanataka waache Kalonzo aliyekuwa na baba for 15 years? Azimio. Tukiwa na Jubilee, tulishikana vyama karibu 22. Na tulishikana sababu we had a mission and we had a shared vision for this country. Na sababu ya hiyo, we have shared values, zile zinatuweka pamoja. There is something we fought for. Why we believed in Raila, we believed in Kalonzo, in Karua, we had shared values.
Wale walikuwa wakiita Raila mtu wa vitendawili, mganga, mchawi. Hawa wana common vision kweli? Kwa hivyo they want to discuss. And the last time I checked, ingawaje DAP walikuwa wamepeana resolution na kutoka Azimio, Wiper Patriotic Front, we didn't do it.
Yes.
Because we knew kwamba tumekuwa na Raila miaka 15.